dada chafu nigga, get me straight. Maswali mingi jo usini interrogate. Mistari mingi man, ready to digest. On top of the game, na masiku see the same. In the stew, I'm up all day, huh? Mziki ni kazi na bado ina pay. In the beach, tukona Dutch all day. Maget crusher, warudi pale kwa gate. In your moment, nearly anticipate. Amazing, go face it, I'm here, I made it. Niliomba, she gave me, nibakora, she ate it. Marapa wako na homa jo, wapeleke Kenyatta. Ni Nairobi na ni muji wa wajanja. Kizubatu na cheza tu karata. Ikizidi sana unarudi moshada. Yeah.
Sumbu bakora, weka niweke. Piga bastola, nilipe nisepe. Weka niweke. Fimbo bakora, piga bastola, nilipe nisepe. Fimbo bakora, weka niweke. Piga bastola, nilipe nisepe. Weka niweke. Fimbo bakora,
walisema,
piga bastola,
wakasema,
nilipe nisepe.
Walisema sitoeza, sahi na kula pweza, kule mjini Pemba, right here still better, still Dre era, nikitengeza beats na kuweka versus fart zimeshiba, so royal queen shiba, on air kama shisha, kwa speaker na washika, na bado sijasikika, hebu sikiza, maone yako pilka pilka sita sita, hata sija kuuliza, nauliza, jehu ni ungwana, mabibi na mabwana, kanisa na matwana, ninauli sadaka. Ni mengi na yotaka, sahii ni beat me na murder. All day got a long way to go. All day from beginner to a pro. All day I've been rocking all night long. All day about the pros, not the cons.
Fimbo bakora, weka niweke. Piga bastola, nilipe nisepe. Weka niweke. Fimbo bakora, piga bastola, nilipe nisepe. Fimbo bakora, weka niweke. Piga bastola, nilipe nisepe. Weka niweke. Fimbo bakora, piga bastola, nilipe nisepe. Eh.